Remember where you coming from. Some of your music plumbers don't see old.
Thank you,
Siku niliyokuona nimejifikiria gisi namna nitakufata. Nishawaambia marafiki zangu lazima wewe uwe wangu. Wamenicheka sana kama sintokuweza. Rafiki yako nikatafuta namna ya kuongea na wewe, nikajaribu kuongelesha rafiki yako njoo akueleze nataka kuongea na wewe. Wakanicheka kama sintakuweza.
Remember where you coming from. Some of your music plumbers don't see old.